Bawongi bongi tuba Logungena onyake no musha. Hoping for abundant blessings. Holding new resolutions planned down. Itaga selimbumelelo, imbumelelo, oh injabulo. Nezibusiso, sanguna pagadeo. For I yearn for the best, yeah. Not that it will be smooth sailing, but can I please just be happy? Embezis en jabulo Sempumelelo
Itaga selimpumelelo
Lelo
Impumelelo
Oh
In jabulo Nezibusiso Sanguna pagadeo
I kneel passing a dolo Gibiza when I smagate. You are the beginning, Nesipeto Sami. Kuwe ngazi biga. Please, Sabela Bao.
Itaga selimpumelelo.
Success into existence. Kukhakaze
konke
okusenhlizweni.
Itaga selimpumelelo.
Oh injabulo.
Nezibusiso sanguna pagate. Itaga selimpumelelo.
Success into existence.
Kukhanye
kukhakaze
konke
okusenhlizweni.
Itaga selimpumelelo. Impumelelo.
Oh
injabulo. Nezibusiso sanguna pagade.
Oh
Itaga selimpumelelo.